bengi polo beni chweyo kare onge gima iremo nangi sopi igangi gode magodu toni elweti awaro hera mari baba niero wa alie nangi sopi igangi gode magodu toni elweti awaro hera mari baba.
Oh, biro pio, maloyo jamwech.